사랑 주가
니가 see baby.
릭 touches on the beat.
리아젤리스양세
리안세 리아젤리스양세
리아젤리스양세
리안세 리아젤리스양세
하얀색사 못다세마수 못다세마수 하얀색사 못다세마수 못다세마수 wanna die wanna just 안가래로 가래로 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 맨나 오나 오나 just 안더볼로 더볼로 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 Haya sasa tuna proof galelo ah, inakuwa bongo nyo ah, haya sasa tuna proof galelo ah, inakuwa bongo nyo ah, bongo nyo bongo nyo bongo nyo hey, ki bongo nyo hey, bongo nyo bongo nyo bongo nyo hey, ki bongo nyo hizo style tunavyowachezea hiyo miguu tunavyoinua mpaka chini tunavyotitia kurukia wanapasukiwa ah, lianze lisianze
Toa chafu weka chafu pimia Style saki bad man tulia Bad we bad side sawa aribia Left right kila kuna tumenea Konde mic nija siri kiwai Naso mega cast pack D.O.G Niko chimbo so you can find me Pigia dili digitali 5G Mziki mzuri natawala no visa Watoto mchele mchele leo kula pizza Nakimbiza, miujiza Sio mchana tu ata iwe kiza Sema su wana jesh tunavamia
Tunavamia
Wana rap rap tu wana tania
Wana tania
Bongo nyo, bongo nyo, bongo nyo
Bongo nyo,
hey, ki bongo nyo Bongo nyo, bongo nyo, bongo nyo Hey, ki bongo nyo
Lianze
lisi anze What the same as you?
Shalim to tabibi.
Yeah.